Zaid, latest
music.com. Bad man, origin of bad man. Lim Dathraki, young kid, let's go.
Nikutwangi kulu kulu wa baby. Ausa kaveli nina nakula baby. More special ni haulila my baby. Kitu ya sawa haulila. Usile kiwe na fela ni hanipila my baby. Tuse miyoko tu ni javi sana. Baby I promise you from now on no more cry. I promise to be with you forever until I die. Apo sana sa kulila my baby.
For the rest of my life with you. Aulila wanu twisa butuku kwa pilu. Nikene luanga kibulutu. Super bad man turn to a good man. Ubone one can sama follow man. Baby ni chinche nive muvatela. Again. Super bad man turn to a good man. Ubone one can sama follow man. Super bad man turn to a good man. Ubone one can sama follow man.
Na original bad man.
Ausa kaveli nina nakula baby. More special ni haulila
my baby.
Kitu ya sawa haulila. Usive kiwe na fela ni hanipila
my baby.
Tuse miyoko tu ni javi sana. Baby I promise you from now on no more cry. I promise to be with you forever until I die. Apo sana sa kulila
my baby.
Tiseza sabo mamo ya wak. Emi yoko yori la ini. Tiseza sabo mampiro wak. Ya mi cry everyday. Kukubona kuli wisho nile. Ya mi cry everyday. Kukubona kuli unto nile. You my ride or die. Takuli la uli eze good Dubai. You my ride or die. Tutelela niku ise fa Dubai. Vani konde manga kuriyo kiwa kwa hii. Vakuse yanga kuriyo unanibuma hii.
Ani kutwangi kulukulu wa baby.
Na bad man.
Ausa kaveli nina nakula baby. More special ni haulila
my baby.
Kitu ya sawa haulila. Usive kiwe na fela ni hanipila
my baby.
Tuse miyoko tu ni javi sana. Baby I promise you from now.
Radford Vakatu Yemu Jemute Liu Zedi Mwadifu
Zedi Mwadifu.